singuri fuka like you. Ninazo sababu za kukuita we mapu, yeah. My sweet love, yeah. Anakukunda hawa mesema mingi about you. Nimekenda siku wa chika tu, I swear. Sija ona lover like you, I'll never leave you. You are so beautiful, wanifanya na enjoy. Tena this one name, wini ya ni wewe, yeah, yeah. You are the girl of my dream, baby. Unanipada wanapona, na isira nikikona. Achani kupost kila kona. You make me sing along.
Kila kona, you make me sing.